is a banger.
Goddess. Shemegin bona siku leo inavyoniangalia. Nalipa looks flani, taka kuzimia. Nikikuona my gosh nashindwa kutulia. Ila najitahidi sana kuficha hisia.
Slow down baby girl umenipatia. Umeingia kwenye mawazo navyofikiria. Nimependa vile mbavyo kuna sidiria. Tufanye siri hakuna mtu wa kusimulia.
Naogopa ila nashindwa kujizuia. Tunavyofanya so sahihi siwezi kuvulia. Kama sitaki alafu nataka kulikalia. But if you get it you'll be hooked, you got no idea.
Chukua tango kata kama kachumbari zima taa. Zungusha songa ugali kwa mbali mwanga mshumaa. Miguno fanya kwa mbali wasikusikie jamaa. Najua mapenzi ya wizi jinsi yalivyo na raha.
Shemeji, shemeji usizime taa. Shemeji, shemeji usizime taa. Shemeji, shemeji usizime taa.
Mina pigia kimia kimia so kila mtu asanuke.
Shemeji, shemeji usizime taa. Shemeji, shemeji usizime taa. Shemeji, shemeji usizime taa.
Mina pigia kimia kimia so kila mtu asanuke. Ninapenda rufu yako jinsi unanukia. Ninapenda tuwa zako jinsi unatembea. Nazimia sauti yako jinsi unaongea. Na furai yombi lango jinsi umepokea.
I know I'm a 10 out of 10 boy, say it again. Pretty wet but the lion can't get in the den. Nikikupa nikufuru you gon' want it again. Utama yeah. Chipsi ule kavu yani plain plain.
Damn girl you look hilly so Kardashian. Les eyes on your mouth toothless yam. Unavyo do up and down and got no complain. One more time let's do it again.
Now I want you to put it in my mouth daddy. Push it hard make it go into my throat daddy. You so big I rub it with both hands daddy. I'ma spit on it make it wet and swallow it daddy. Shemegi shemegi usizimeta. Shemegi shemegi usizimeta. Shemegi shemegi usizimeta.
Mina pigia kimia kimia so kila mtu asanuke.
Shemeji, shemeji usizime taa. Shemeji, shemeji usizime taa. Shemeji, shemeji usizime taa.
Mina pigia kimia kimia so kila mtu asanuke.
What's happening here? What's going on with you guys? Jesse, don't you know this is my man?
No, it's not like that, man.
I always see you trying to chat him up.
Nah.
And you? I always see you trying to look at this girl, trying to chat her up. What's your story?
Listen, listen.
Are you trying to pick a fight with me? You're gonna get killed. I'ma f*** all you up.
Damn.
Don't you dare me.
Yeah.
Shemeji, shemeji usizime taa. Shemeji, shemeji usizime taa. Shemeji, shemeji usizime taa.
Mina pigia kimia kimia so kila mtu asanuke.